Inside,
AKA Baby Anton, Baby D, Brother D, Jonas, you know, Pancho, Baby Candy, Mi soka maskupendi, Records, Suspendi, Jonas, Pancho, The Hobby Records, Tudo.
Usiniponze kendi, rudi kwenu dom, unataka tu spendi, jigi hug na rom, mustadi mapenzi atazidi, gari ya bigia nukom, kwa mwingine sendi, weni zaidi ya utam, na kodi ya ufike eji, maka moya mispam, itakuwa fadhali rahisi kuja kwangu kwa room, pia wache tabia zako za kutaka kunyasum, haya futa machozi, achakuli ya kendi, itakupa mapenzi, utapokuwa na eji, itapoupate umri wa kuspendi na mi, usinye ukanifungisha nikashangaza jamii.
Candy, vipi? Love, sikia nikwambie, baby Candy, nabidi usome, nenda shule, kikuwa baadaye tutaspendi, vitu vingine vidogo baby.